sid marisa imiraqinayso muhashada jacaylkeed laabteyd marisa imiraqinayso gaayl kamirato malin iyo alilkeed muqaaga doonti muqtahay waxaanayna faadada galgaayl kamirato malin iyo alilkeed muqaaga doonti muqtahay atna igu matan manu aku diga magnanin manu melir naiga tagi manu wa mara cahil kuye cahil kuye tidu igu kamare atna igu mataru manugo atna igu mataru manugo
atna igu matan malanu